kudai, usisikize wanalosema. Hebu nitazame nilivyo konda, kisamaha na heti na kupenda. Hawapendi kuona tukipendana, wanapenda kuona tukigombana. Hawapendi kuona tukipendana, wanapenda kuona tukigombana. Tena napete mam nili hapa, tuwe pamoja kama ulimi na mate. Tena napete endo nili hapa.
You are mine forever and ever.
Sana. You are mine. Nakutaji mama.
Baby, nakupenda ndio. Cheki vile moyo wangu nakokwenda mbio. Wendo doctor na nurse wa kutibu ndio. Wendo gandama na mindo embe. Wendo chanda basi na mindo pete. Tue karibu kama macho na kope.
You are mine forever and ever.
So pretty pretty, kila napokona moyo unapiti piti. Wendo wangu ma, unanifiti fiti. Ukiwa mbali nami unanikili kili.
Wendo doga neza kunihili, nikiwa nami na fili iti iti. Karibu yao ni kufili fili, ili siku zote enjo tuwe happy happy.
You are my